professional. Waku handle the way you take me to the angle. When you human being, I'm an angel. If you want to my heart, no, I give you baby carry go. Kidogo changu do chako, ongeza njonjo madokido. My sherry coco, kwa balidi ni pejoto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuradoto. My sherry coco, kwa balidi ni pejoto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuradoto.
Paranawe, Paranawe,
I want to see you dance.
Paranawe, Paranawe,
I like the way you dance.
Paranawe, Paranawe,
I like the way you dance.
Paranawe, Paranawe,
Paranawe. Hivi unasokota, jicho lako lege lege linadondoka.
Nakuuliza,
hivi unakamota, panga boy changa JJ yokocha.
Wanamaliza.
Pretty girl, nasty. Nitasema sorry nikimbeza. Hata kama nyuma umepigwa pasi. Sura mbaya dawa yake makeup. Uwe kiwembe, takula kiporo. Nimesha penda sijui kasoro. Jirembe, uwe mororo. Kama huna shepu vandi godoro. If you want my heart, oh, I give you baby karibo. Kidogo changu na chako, ongeza njonjo madoido. My sherry coco, kwa baridi ni pejoto. Yundo ituange kokoto, peku peku kama mpoto.
Paranawe, Paranawe,
I want to see you dance.
Paranawe, Paranawe,
I like the way you dance.
Paranawe, Paranawe,
I like the way you dance.
Paranawe, Paranawe,
anika suti, katamu mina kajua uwa. Nabodisha uwa uwa. Ulimi pipi. Sinapu na vima uwa uwa. Kidomo denda ngozi muru uwa uwa. Ausha, ashawa, pauka, pakawa, inuka, pagawa. Zinduka, mandawa, pinduka, kagawa, karuka, mabawa.
I want to see you dancing. Paranawe, Paranawe,
I want to see you dancing.
Paranawe, Paranawe,
I like the way you dancing.
Paranawe,
Check you wanna on a wave.